Government ya Uganda egudde mbintu efunye kampuni eragiriza basi za Kayole 2005. Obuwanguzi bwa Uganda ebutuuseko oluvannyuma lw'okutambuza basi ya Kayola okuva mu kampuni ya Kira Motors obuwanvu bwa kilomitaazi 1,137 mawanga 5 okuli Tanzania, Zambia, South Africa, Botswana n'amalala. Babadde ayogera kiri abamawulire enaalya minisita w'ebyentambula n'emirimu Jeno Katumba Amala ategeezezza nti obwesigwa Uganda bwefunye mu byentambula bukulu nnyo mu nkulaakulana y'eggwanga era abavubuka abawerako abalina kye bamanyi bagenda kufuna emirimu.
Manyi bulijjo mugenda ne mugamba kale ba scientists baffe tebalina kye bakola, tebasobola na kukola kikwaso, naye kati ugina emyaka tetukyayagala bakola bikwaso, twagala bakola ekintu nga era ensonga lwaki kyenyumirizaamu kulaba nti basobodde Kira Motors sobodde okukola bus Kayola. Zemubadde mulabako entonotono ezimu ziri ku airport endala ziri mu bibuga nga Jinja n'awalala okulaba nga basobodde okukola bus etambula.
Kase Muumuza, omukungu mu ofiisi ya president akwanaganya ebyokwerinda teknolojiya science n'obugiya agambye nti obuwanguzi bwatuuseeko obw'okufuna akatale ka basi za Kayola kabonero akalaga nti Uganda erina w'etuuse mu by'obuyiiya. Ibrahim Ssenyonko, omukungu mu kampuni ya MTN Uganda, omukutu gw'ebyempuliziganya ogubadde gukozesebwa okulondoola basi eyo na gy'ebadde eyita, yanyumiriza nnyo mu buwanguzi buno.
This expedition has proved something very, very powerful, that electric mobility in Africa is not a future story, it is now the story.